sawande dalila ulimwe mweka dalalike nyumutima wande anto inde nanaka sawande dalila ulimwe mweka dalalike nyumutima wande Abana kwete bali pwile ukufwa umalwele ayamuchalo amachusho ya chalo chi tupalo ndi ulona kwete tulipwile ukufwa umasanso ayamuchalo na malwele Echaluchi
Bendi Naine Ishita Shonse
Ukufika
Ukufika
Iyo
Kesa Bendi Naine Ishita Shonse
Ukufika Vapo kwani lelo yakumaka yandi nikuluse benumwe tata hey cholelo kamita she ilwe fibu saulu palo yesu abotwa kwete bali pwilo kupalelo eponi nemulansu Yandi yakumwimbira
Bendi Naine Ishita Shonse
Ukufika na kumpela ilo mkeza senda bantu wenu
Ilo mkeza
Bendi Ingwe Bendi
Naine Ishita Shonse
Ukufika na kumpela ilo senda bantu wenu
ilo mukesa
bendi ingwe bendi ishita shonse ukufika na kumpela ilo mukesa senda bantu wenu
ilo mukesa
bendi ingwe bendi ishita shonse
Se
pegana cumpera io mukesa senda avanti